alikuja akanipush akanipush hadi nikaonacha niende ni get to ball yake. Sasa ku get ball ati nimeshakuja nimemwambia niko na ball. Huyo boy anakuambia aliniruka kipetero kiyesu.
Nikaona nikaenda inaenda kuharibika kwa nchi yangu. Sifa iko lakini mimi mwenyewe nikaa naharibika naisha.
One of the major issues and it's a holdover from sort of colonial Victorian.
I'm ready to fight for justice.
As we're about to engage in a subject that is of no importance to the people and the Republic of Kenya.
President of Kenya appeared before the International Criminal Court today.
We just need our country back. We need our people to live freely in their own country.
This is an issue of society.
Chalingori ya nadai wachana na party cup. Told me that nitaka supu with the baby girl. So nikajipa na mimba akanipachika. Kisha kaniruka kipetero kiyesu. Sasa nikipiga namba mteja hapatikan. Tadhani high jump na yeye Olympian. Nikiwa napanga kumuonyesha kwetu, aliniruka tu kipetero kiyesu. Naishi pale kasana hawa mapacha. 5 years bila the dad na sijamhata. Wakivunja kitu niulize nanya na chapwa. Wanarukana tu kipetero kiyesu.
Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa,
kipetero kiyesu. Waka apa wakishapata mamlaka, mahitaji wananchi watapata. Waliposhinda ni skendo juu ya sakata. Ruka mwananchi kipetero kiyesu. Waliungana eti hiki chama chetu ndio tutatumia kujenga taifa letu. Lakini si asasi watu nyemelea tu. Kisha kurukana kipetero kiyesu. Wakirudi huku tena piga debe. Tunawapea mizigo zote wabebe. Watazilipa hata madeni kwa pede. Kwa balo twarukwe kipetero kiyesu.
Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa,
kipetero kiyesu. Athletes ujidai wazalendo. Kata kuchange citizenship kugeto. Lakini juu ya hisi asa na magendo, wanatokwa tu kipetero kiyesu. Wasani wana make ngoma na bidi. Toka manyu kama mpaka wenye jina bigi. Ngoma ikiblow unadhani pesa ni mingi. MCSK ni kapetero kwa yesu. MCs utaka kolabo na picha. Wanabatizwa, wanaoshwa, wanafichwa. Wakiambiwa femi wana likuzika. Wanakanaga tu kipetero kwa yesu.
Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
na jenga dam kubwa 57.
Kipetero kiyesu.
Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa, vile tunabebwa. Refa,
referee,
refa,
ona referee.
Ona vile tunachezwa,
kipetero kiyesu.
I'm in trouble, I'm in trouble. Red flag on the door.